retirer. Sanada badan sadalina ay afta an kusabi jiray.